dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Hashize icyumweru kirenga kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu mu Rwanda bitangiye. Abakandida batatu bazahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu tariki ya gatatu n'iya kane y'ukwezi gutaha kwa munani, barimo umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi Paul Kagame, harimo umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bwana Frank Habineza, harimo kandi umukandida wigenga bwana Filipo Mpayimana. Ese nyuma y'icyumweru kimwe abakandida biyamamaza, ibintu byifashe bite, ibikorwa byabo biragenda bite? Umunyamakuru wa Amerika i Kigali mu Rwanda, Sumuta Kabuyi, yavuganye n'umwe mu bakandida ari we Frank Habineza, uko abona kwiyamamaza bigenda.
Kugeza umunsi navuga ko bimeze neza, kuko twatangiriye umunsi wo kwa gatanu, twatangiriye mu karere ka Rusizi, ndetse twabanje mu mujyi wa Kamembe gakeya, ariko nubwo tutabifite uruhushya twahagazeho tusuza ku baturage, ariko ubona bose bifuza kuvugana natwe batubwira ibibazo bafite tukabyumva, ndetse bamwe tubizeza no kubikemura. Dukomeza mu Bugarama ubita kuri Buganza, aho twa dufite gahunda. Twasanze nyine abaturage badutegereje, nubwo hari habaye ibibazo mu gitondo ku buryo bamwe hari abantu ngo bababuzaga kuza. Twarabyumvise, abantu ngo bari bambaye sivile cyangwa se abandi bambaye bafite umutozi zifite plaque neza, ariko twaje kubwira abayobozi bakuru ba Minaloko na polisi bagerageza kubikemura, kuri twasanze abantu bahari babandi bari batangiye kuhagarika abantu bajya. Ubwo tuhavuye twaraye Rusizi ko bwavuye bwije, umunsi w'ejo wa gatandatu twazindukiye Nyamasheke, naho ibibazo ntibibura kuri tere bihoraho, ariko twitabaje inzego za polisi, ndetse tubwirana n'abayobozi na meya araza, hari abantu babuza abantu kuza, urumva abantu nuko mutahageze abantu bari benshi cyane bahagaze mutya ku muhanda, urabona ikibuga cyari kiri hepfo, umuhanda uri ruguru, bababuje kumanuka mu kibuga hepfo.
Murakurikirana se mukamenya barimo bababujije?
Meya yatubwiye ati rwose ntabwo biri muri gahunda zabo nka leta kuba yababuza, kandi meya yaraje bisa nk'aho bamwe baraza, abandi basigara bahagaze aho ku muhanda benshi cyane. Ariko nagiyeyo ndabasuhuza tuvugana nabo. Umuyobozi w'akagari ni chairman FPR mu kagari, umuyobozi w'umurenge ni chairman FPR, umuyobozi w'akarere meya ni chairman FPR, na guverineri ndetse w'intara nawe ni chairman FPR mu ntara. So bivuga yuko ntabwo ari FPR ni leta iba irimo yose, bayahagurutse byose. Niba bavuga ko nta bikoresho bya leta bihari, ariko urumva leta banyiri bibasha ba leta babare bahari, ndetse nayo bashobora no kubikoresha. Nubwo komisiyo y'igihugu itabyemera, ariko bashobora no gukoresha imbaraga zimwe na zimwe. Niyo mpamvu abantu baboneka baba bagiye kumobiliza, bazi nsi babahamagara bakaba tufatiye amamodoka, byose bishoboka. Urumva twebwe tuhangana n'izo mbaraga zose, ntabwo ari ibintu byoroshye. Twebwe nta muntu nta n'uwo mudugudu tufite wavuga ngo araza kutuvugira, uravyumva ngira ngo. So twebwe tumukoresha imbaraga zacu kugira ngo no kugira ngo tubone n'abariya nabyo, ahubwo babishimira Imana kuko nabariya baboneka. Kuko twahawe n'ibibazo byinshi cyane dutangira ishaka, ariko dutangira ishaka ho njyewe navuye no mu rugo nasezeye nzi ko ntazagaruka no kugaruka. Ariko urese n'ibyo narahunze njye i Burayi kugira ngo mfate risiki yo kugaruka mvi i Burayi, byari bikomeye cyane kurusha gutangira ishaka. Kuko noneho nari narabonye ibyo bambwiraga abantu, bambwiraga ati nutangisha kuzagira ibibazo, ariko nari narabibonye ibibazo. Noneho ngiye kugaruka nukambwira ati reba vice perezida wawe Wisereka yarapfuye, abamwishe ntibaraboneka, bagenzi bagakoranaga nabo Ngabire barafunzwe, ntagana makonaga nawe arafunzwe. Ati se wowe icyizere ufite ko uzaba ari muzima ni iki?
Hanyuma wenda dusoza, mwambwiraga muti wenda abantu babuzaga abaturage kuza kutwegera muri make. Ahantu mumaze kujya habiri hatatu hane ni nko kubisubiramo, ariko tubigira muri make, ni ibihe bibazo murimo kubona kuri tere?
Muri make usanze uretse iki kibazo cy'uko hari abantu batazwi bagenda babuza abaturage kuza cyangwa bakanga, icyo ni kibazo gikomeye. Kubera ko nuvuga ngo tuba twahaguruse dufite za sonorisation, dufite amatente, dufite ibiki, dufite abantu bamwe bo muri komite babaje bavuye i Kigali, ukagira ahantu noneho ukabura abantu, uruva kuba ari ikibazo gikomeye cyane. Kandi mwarabateguje mwarabashatse abantu mbere, kuko nawe tujya tuba dufite buriya abantu baba baduteguriye mbere, nawe tupfa kugenda gute, urumva. Ariko uretse icyo kibazo ndumva ku rwego rw'umutekano nta kibazo dufite, polisi iraturindiye umutekano ku buryo wavuga ko ku ruhande urwo rwego rw'umutekano biragenda neza. Ariko bakize ibyo nyine ntibabura, barahari. Ariko turizera yuko uko tugenda tukomeza bizagenda bigabanuka niko twizera kandi minaroko nayo iyo tujibwiye kibazo irenterevene kandi ukabona birakemuka cyo nacyo twagishimira minaroko kuko nubara handi twari twagize kibazo za Nyagatare bari baduhakaniye ariko tubwira minaroko tse ko twanditse tutagoma gusaba uruhusha ari ukumenyesha abantu kaba badusubije ngo akabazo kari gahari kacyamuse uburyo Nyagatare tuzakomeza iyo gahunda y'ejo.
Urakoze rero kuduha aka kanya. Ubu navuga ko muri Intara y'Iburasirazuba ni umunsi wa kabiri mwari mutubwire muri makeya uru rugendo mu Burasirazuba uko mwarubonye.
Ntabwo bari rworoshe bari rugoranye kubera ko twatangiye ejo tutangira nabi twatangiye mu karere ka Nyagatare aho twari tuzi ko tubikora inama dusanga ntaho twakoreye aho twagiye gukorera dusanga atari ahantu habereye ndetse ari hafi y'irindi dusanga ari ahantu umuntu adashobora gukora inama kandi nta muntu wahaboneka kuko n'ubundi hari ku nkengero z'umujyi biba ngombwa yuko gahunda yacu tuyihagarika. Urumva ko tutishimiye ko gahunda yacu itagiye neza ariko twashyizemo imbaraga nyinshi cyane uyu munsi abantu bacu benshi bataje bitere twasabye ko bagomba kwicara gahunda zose zinzi zakorwa mu gihugu kugira ngo tukongera kuhura n'ibyo bibazo. Indi ngorane twahuye nayo bayo kuvuga icyiza tuvuye hariya w'imiyaga tukajya Bugaragara tukava twajye mu mujyi wa Nyagatare gusuhuza abaturage nabo hari abantu baje kutuvangira abantu batubonye turi mu kotaje yacu cyangwa convoy bafite za moto bafite amashara n'iki batangiye kugenda batwivangamo bashaka guteza nk'akisida ariko twaje kwishima polisi ije ikaza kubahagarika. Uyu munsi twazirukiye mu karere ka Kirehe twageze kuri mu Kirehe twawe meya yategereje adusuza ndetse azatwangira n'inzira gusa nabo hari habaye ikibazo twateganyije tuzakorera inama nimugoroba twari twabonye letire tubwira ko tutashobora kuyihakorera ku buryo iyo joro byasabye ko duhindura ahantu turi bukorere mu masaha makeya ku buryo aho finaruma habonetse hari naho iyo bigwa kure cyane ariko kuba ari kure ntabwo cyo cyari ikibazo nuko ikibazo cyabaye ishuri ryohereje abana bato benshi cyane abana baza gukora cyo kwavuta nka sabotage umuntu wavuga ati green party oya ana kuvuga ngo oya kasanga benshi cyane kasanga nyine bikano kose twavuga kuvuga ngo oya kasanga nyine abana bari bafite briefing cyangwa se umuntu wababwiye ko bagomba kuvuga ibyo bintu byo gusabota ntabwo byadushimishije. N'ikiri cyadushimishije nuko umuyobozi w'umurenge yanze kutwakira kandi yarahari ahita yigendera bigaragara nkawe yaratatwishimiye ko twaje mu murenge wiwe ubwo twije kwibaza se byabaye tucyabyibazaho. Icyo twamenye hariya Kirehe nuko hari abantu babujije abantu bacu kuza bakohereza abana ayo niyo makuru twabonye abantu bakuru babujije kuza ubwo boherezamo abana bara nabo baje gukora gahunda ya sabotage ayo niyo makuru twabonye ariko tucyapereza neza byatumenye neza ibyo aribyo. Urumva dukora iyi gahunda yo kwimamaza ni ibintu twizeho cyane ndetse twatinzeho na gakeya kubitanga tukibinonosora neza ko twashakishaga ahantu tuzi ko tuzasanga abantu ndetse naho dufite abantu bacu nk'hariya twari twateganyije muri Kirehe Nyakarambi twakoreye n'amahugurwa ku rwego rw'akarere ndetse dufite n'abantu benshi cyane batuye hariya bari muri iyo komite hari n'abandi bava mu bindi cyane kuba ari hariya muri komite ubwo urumva niho twakoreye kutuma nini cyane niho twari twashyize imbaraga zose ku muta wa nyuma kuhava ngo tujye gahara tutageze dutegura urumva ko ari ikibazo bo bavuze ngo kubera ko ngo hari isoko yaremye uyu munsi hari ariko twari twasabye ku kibuga atari ku isoko so iyo mpamvu ntabwo tuba tuyumva ntabwo turayumva kimwe n'aba batubujije ntabwo dushobora kurekeraho tuzakomeza guhangana nabyo kugeza kwimamaza kurangiye ko icyo tuzi ni uko abanyarwanda badukunze kandi ko bazadutora kandi twari tubizi ko bitoroshye.
Ejo bundi kuwa gatanu ko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'u Rwanda nibwo yongeye kwibutsa abayobozi b'inzego z'ibanze ko batagomba kubangamira abakandida biyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu. Mu kiganiro cy'uyu munsi kandi twatumiye umwe mu banyapolitiki b'abanyarwanda nagira ngo manze musabe atwibwire.
Yewe nitwa Faustine Twagiramungu nkaba narakoze politiki mu gihe cyashize kandi n'ubwo yikomeza ubwo nabaye premier ministre no kuvuga ministre w'intere mu Rwanda amezi 18 hafi hanyuma nza kubirekera aho ngaho reka nkomereza politiki hanze.
Ikaze bwana twagira mu Faustine ikaze kuri Amerika murakomeye cyane
aho turakomeye namwe ndizera ko mukomeye
natwe turaho. Ahubwo ikibazo cya mbere nari ngiye kubabaza bwana twagira mu ngo nuko nyuma y'imyaka irenze 25 muvuguruye mwongeye gushyira kuri rwa politiki cyaka rya MDR na nyuma y'imyaka igera kuri 12 muri ministri y'intebe mu Rwanda na nyuma y'imyaka 14 mwiyamamariza ku mwanya wa perezida w'igihugu mu Rwanda. Ubu twavuga ko twagira mungu uracyari umunyapolitiki uri umuturage usanzwe
mwanyita uko mushaka ariko kuba nkora politiki ibyo ndayikora niba rero ukora politiki mwita umunyapolitiki ubwo ngubwo ndacyari we ntabwo kandi nayireka kubera impamvu imwe gusa twari twagize amahirwe mwaka w'1990 hari mu kwezi kwa 7 perezida Habyarimana avuga ko akoze ikintu bita ngo ajerinamento yifuza ko amashyaka yaba menshi mu gihugu kandi uko byagezweho uko yahinduye na constitution. Ubu rero twasanze ari ibintu byiza yewe niyandikisha mu ba mbere bashaka ko ibintu bihinduka twababanje gushyiraho ikintu twasabaga abanyarwanda ko bagisinyira kugira ngo dutangire amashyaka twashakaga abantu 2000 twabanye abantu 33 gusa nkaba rero ndi muri abo. Kuva rero natangira nsinyira urwo rwandiko ibyo twifuzaga ntabwo twabigezeho byaba rero ari uguta abandi mu nzira cyangwa se nkaba mpemutse kubyo nari nariyemeje n'ubu ngubu nkaba nkirwanira ko ibyo bintu twabigiraho si ibindi reka meze sengure ni demokarasi isesuye mu gihugu cyacu.
Isesuye ndaheraho mu Rwanda ubu hari kwiyamamariza amatora ya perezida w'igihugu muri 2003 bwana Twagiramungu mwari mu Rwanda mwiyamamariza uyu mwanya wa perezida w'igihugu ntimwahiriwe. Ishusho mufite y'abakandida ubu ngubu mureba abakandida batatu ku mwanya wa perezida w'igihugu mu Rwanda murabavugaho kimwe bwe?
Icya mbere mbanza kuvuga mbere y'uko ngiye kaho icya kabiri ni ukuvuga ngo ntimwahiriwe ni ukuvuga ko nta mahirwe twagize muri ayo matora. Yewe ndagira ngo nshimire abanyarwanda n'abanyarwandakazi bakiriho bakoze amatora yo muri 2003 kuko niba ntaratsinze ku rupapuro ariko mukuri naratsinze. Nkaba rero nibwira ko abanyarwanda baryoherwa n'uko babaha amahoro bagatora uwo bashatse ntibatore kugahato. Amatora rero y'ubu ngubu nicyo cya kabiri ngira ngo ngarukeho.
Yego
ayo matora y'ubu ngubu nayo turayakurikira ariko nta kubeshya sino ngombwa ko ayo matora yagombye gukorwa.
Kubera iki?
Kuko nk'uko perezida wabivuga avuga ko yatowe akaba yaratowe n'ababahutu bikoreye inkangara ngo bajya kuvuga ko bamushaka bageze kuri 2,000,000 ejo bundi yabivugiye mu ruhame agiye muri mitingi ngira ngo yabageye ni mu ruhango avuga ati naratowe kuva kera sinumva n'ibyo abandi baje bashaka. Ibyo rero ntabwo ariyo demokarasi dushaka twebwe. Demokarasi ntigomba kuba cyami umuntu yigira umwami abamurwanyaga bose abarimbure ariko nta n'umwe ugisigaye rero twe hari dusigara inahangaha i Buraya ariko naho bagerageza kwinjira kugira ngo bahadusenyagurira. Nkaba rero nibwira ko ibyo twarwaniye hashize imyaka 2025 tuvuge biteye agahinda ko nta na kimwe twagezeho aho kugira ngo tugire icyo tugiraho. Inkotanyi zarateye zibeshya ko ngo zigiye kuzana demokarasi mu Rwanda ahubwo zituzanira amahano. Ayo mahano rero na n'ubu ntararangira kuko abayakoze baracyidegembya aribo ngo badushakire demokarasi nayituzuye.
Cyo ni
perezida Kagame agira akavuga ngo mbese abarwanira kuba nareka ubutegetsi ngo bazanturuka hehe ngo bazafata se inzira ya demokarasi bazafata se inzira yo kurwana ngo byose ntacyo bazashobora.
Hari ikibazo cy'ubutabera ngira ngo ntifuza ko twagaruka muri uyu mwanya kubera ko dufite umwanya muto cyane gusa nagira ngo duse nk'abasubiza amaso inyuma hafi ariko duhereye kubiri ubu ngubu. Hari bamwe mu bakandida muri aya matora ya perezida mu Rwanda bwana Twagiramungu binubira uburyo iyo bagiye kwiyamamaza mu biturage kugira ngo bahure n'abaturage basanga hari abayobozi b'inzego za leta zibanze ari nabo bafite imyanya y'abayobozi b'ishyaka riri ku butegetsi rya FPR Inkotanyi bakumva ko babavangiye bakabasopanyiriza ntibabashe kwiyamamaza ku buryo bari bateganije. Mfatiye cyane cyane ku bitangazwa n'umwe mu bakandida Frank Habineza mu kiganiro n'Ijwi ry'Amerika aho avuga ko aho yagiye ajya hirya no hino mu Rwanda yasangaga hari nk'aho hari abantu bapanzwe kugira ngo basopanye kwiyamamaza kwe. Mwe musubije amaso inyuma nko muri 2003 ubwo mwahatanira ku mwanya wa perezida w'igihugu n'umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi Paul Kagame icyo kibazo cyo kubangikanya imyanya ari umwanya w'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze za leta zisanzwe n'umwanya w'ubuyobozi bw'ishyaka kuva hasi kuri ba nyumba 10 cyangwa se ku bayobozi b'inzego zose kujya no kuri perezida w'igihugu kuko perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni nawe perezida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi icyo kibazo cyo kubangikanya iyo myanya mubona kibangamira ibikorwa byo kwiyamamaza kuba kandida bishyaka ritari ku butegetsi
iyo kuba president byo ni nk'icyaha gikomeye ntabwo numva kuntu president Kagame aba ariwe president wa FPR akaba president w'igihugu akaba n'umukuru w'ingabo mu Rwanda akaba arwanira ibyo bya demokarasi kandi akabirwanira amazi kubishya rubanda ku ngombo we nta yindi manda azashaka akavuga inshuro eshanu ibintu rero bikomeye nibi nabo ngabo bajye kwiyamamaza bakababuza kugira ngo babe bareka abaturage babasanye nabo bumve programu zabo izo nzira natwe twazinyuzemo mu mwaka w'2023 baratuzitiye programu bakazica aho batubwiye tujye gukorera mitingi tugasanga bamaze kubahindura haje nk'iminota 15 ariko kubera ubushake bwa rubanda ntabwo byatubujije twebwe kwiyamamaza ngaba rero ngewe mbabwira ko nta demokrasi ishakwa n'abantu bafashe intwaro bashaka gutikisha igitugu byarabaye kuva muri 73 aho Habyarimana amaze gufatira ubutegetsi kugeza mwaka w'1990 nari mu cyane ariko nabyo bitewe na conference yabereye Labor mu Faransa Labor niko bahita ibabwira ko bagomba gushyiraho demokarasi kugira ngo bazabone uko bakomeza ifashanyo Kagame rero ibyo ngibyo n'ababeshya uyafashe intwaro ashaka kuzana demokarasi ntayo iza kubaho ntababuza abantu kwiyamamaza akiyamamaza n'abantu abona badashobora kuba banamutsinda nk'ubu baba mu ishyaka rya Green Party babita basiba ngo ari Democratic Green Party ibya Green Party by'urubyumva ko muri Afrika sinzi ko bishobora gukora sinzi niba abaturage bumva ibyo ari byo irindi shyaka n'iryo umugabo ngo witwa Philippe waje avuye mu Bufaransa sinzi niba afite n'ishyaka cyangwa niba yamaze kugitike
ari yamaze nk'umukandida wigenga we
abo rero uko ari babiri mu by'ukuri numva Kagame ntacyo arakwiye kubarwanyaho niba yizeye ko abantu bamufitiye icyizere nkaba rero mbona ko mu by'ukuri bya demokarasi na dictature bitajyana
dufasha abakandida babiri aribo Frank Habineza na Philippe Mpayimana mugihe nk'icyo kwiyamamaza hari inama mwe mwabagira
inama nabagira se yabiyihe ko ibibaho nanye byambayeho ntabwo nigeze nkwepa bamujije kenshi kujya ku gisenyi njyayo bamwe bambwira ngo baranyica ariko abantu batumye ngo bantere ubwoba saa munani z'ijoro bakaba telefoni bambwira ko ndi umuntu mwiza ariko ko badashaka kumfa ibyo byose narabisimbutse njya muri za mitingi nari nateganyije rimwe na rimwe ngasanga abantu bababuje kuhagera ahubwo bagakoraho n'ibindi bintu biteye isoni najya muri resitora bakababwira abantu ngo ntibamva icyo kunywa ntibamenye icyo n'ifunguro iyo abantu bakambwira ko batanserive ngo kubera ko ndi umunyamatiku ndi umunyamacakubiri izo ni za menace zisanzwe ku bantu bafite ubwoba kandi Kagame ntabwo mu by'ukuri yatubwira ko ntabwo bafite ubwo barabufite kuko habayeho demokarasi isesuye sinzi ko yabona na yaya ndatatu yigeze angenera mu mwaka w'2023
aho se muvuga ibyo kurya n'ibyo kunywa ni mu Rwanda muvuga cyangwa
niyamamarije mu mahanga niyamamarije mu Rwanda nagiye muri hoteli Muhabura abantu bahaserivaga harimo n'umukobwa wambaye akagofero ka FPR azambwira ko ngomba guhaguruka atugomba guhaguruka kubera ko twebwe tutaza guseriva abanyamacakubiri nari mfite n'abasirikare babiri bavuga ko bandinzi baba banari nahawe na leta babazungu b'abanyamahanga bari bankurikiye bafata amapica bashaka kumva ko niyo mitingi iza kubagura se gutanabaye bo bakarya bakanywa ndiba mu gihugu cyanje igihugu cyacu niyamamariza kuba umuperezida abantu bakanga kunseriva mu gihugu ariga uwavuga byinshi mugani baba bandi ntiyabimara inyuma ibyo ngibyo byarabaye abo ngabo rero nabo ni batoni
gukomeza umutsi
bakomeza umutsi cyangwa se bavuge bati tubivemo Kagame yitorero njyewe nanze kuvamo ibyo navuyemo nibyo uko amatora yagenze narayabwiwe kuko nayabwiwe n'abantu bo muri izo za serivisi zabo banyerekana impapuro bakoreyeho za analyse n'ubwo sinzavuga amazina yabo gutsinda ko naratsinze ariko cyatumye ntaba mu Rwanda nacyo ndakizi kuko iyo nza kuhaguma wenda n'ubu iyi interview simba nyitanga
mu kanya mugarutse ku kibazo kijyanye nuko nta demokarasi ijyana n'abantu bakoresha intwaro bagafata ubutegetsi none se murebye urwanda uko ruhagaze ubu turavuga imyaka irangiye politiki ishije ku mashyaka menshi yemewe mu gihugu mubona inzira demokarasi mu Rwanda ubu tuvuga ubu ngubu yashoboka ite
ntabwo yashoboka mbese ngiye kwirwa mvuga amagambo ngo yashoboka gutya uko yashoboka keretse Kagame avuyeho kandi nkaba nizera ko ibyo nkubwiye uzabivuga muri radiyo keretse avuyeho nawe we afite ibintu byo kugundira ubutegetsi no kugundira ubukungu bw'igihugu no gushaka gukira ku giti ibyo bintu yarabyicengiye babyicengejemo agafata abanyarwanda mbese nk'aho ari injiji ahubwo bigatuma n'amatwara twari dufite kuva kera amwe ashaka kuyarigisa kugira ngo abantu bavuke ubu ngubu bumve ko ariko igihugu kigomba gutegekwa nta nzira rero n'imwe mbona abantu bagira kuri demokarasi kandi nanyo ubwite arabyivugira nabivuze tugitangira ushaka ko ayobora igihugu azanyura mu yihe nzira iya demokarasi se ni ukuvuga ati aho ngaho narahafunze ngo mbese ngo niyi ntambara se ati imbunda nazo ndazifite none wumva we demokarasi yashoboka ite
none se
bizashoboka ari uko rubanda reka ntangirize hano ari uko rubanda bibagiwe imbunda bakamenye ko bafite imbaraga ziruta imbunda bakamuhagurukana mu gihugu cyose nabo ntabwo bizashoboka.
Prezida Kagame mu minsi mikishi ze nayo yamenyesheje ishyaka rya FPN n'ubuyobozi bwayo cyane cyane abagize iryo shyaka ko bagombye gushaka undi muntu wafata iya mbere muri iyo shyaka kugira ngo nawe aziyamamaze umwanya wa perezida w'igihugu mu gihe iyi manda izatangira mu minsi iri imbere izaba irangiye. Mwe mwumva se icyo gihe aribwo demokarasi muvuga mwifuza yaba mu Rwanda aribwo izashoboka?
Nta demokarasi ya FPR, nta demokarasi izabaho ya FPR. FPR yakoze amarorerwa, baratubeshye mu mashaka twarimo, turanayivuganira ye tuvuga ko ari byiza ko twakwishyira hamwe bityo nabo bagataha bakaza mu Rwanda tugakorera politiki hamwe ishingiye kuri demokarasi. Siko byagenze, amasezerano ya Arusha ntabwo yari mabi, abo ngabo bakoze amayeri yo gushaka kunaniza abandi bayasinye barimo uwo perezida Habyarimana no kugeza igihe bamwiciye. Nkaba rero nibwira ko inzira zose twarazigerageje na ibyo ngibyo yivugira byo n'ubugira ngo asetse wenda abanyarwanda ariko ntibizashoka. Niyo bashyaho umuntu wo muri FPR we nta nubwo yagombye kongera gutinyuka kwiyamamariza mu Rwanda avuga ko ashaka demokarasi. Wigeze ubona aho abantu bajya kubyukiriza abantu saa saba z'ijoro, saa munani, saa cyenda, saa kumi z'ijoro ngo baze gutegereza umuntu bamwumve, abantu bakaza bagasiga abana mu ngo zabo bagasiga hehe abandi bakabagenda babahetse bagiye kumva umuntu. Ese barumva iki ko bumva amatora yarangije? Ni ukubera icyo agomba guhamagaza imbaga yose ngo ntibazi bataragahanga ku zuba ngo barashaka demokarasi.
Ariko
subire mu bubaye bwa gatatu nkaba nizera ko iki kibazo wenda tutakigarukaho. Nta demokarasi ishobora kubaho mu izina rya FPR, nta demokarasi ishobora kubaho igihe perezida azaba ari ku butegetsi avuga ngo yahawe manda n'abaturage baje bikoreye inkangara. Ibyo ntibizashoboka.
Reka nongere nse nkugaruka ku kibazo kijya gusa n'iki hafi ariko nkivuga mu bundi buryo. Mwese murebye u Rwanda n'abanyarwanda ndetse n'amateka y'u Rwanda tuvuge muri uyu mwaka, tuvuge kimwe, bibiri cyangwa se bitatu, ikibazo cyangwa se ibibazo by'ingutu mubona ko byugarije u Rwanda perezida uzatorwa muri amatora yimirije imbere mu kwezi kwa munani ya kwibandaho cyane kurusha ibindi ni ibihe?
Ikindi sazibandaho uretse by'umwe by'ibinyoma yirwa ahindagura imibare ngo amajyambere yaraje amafaranga babuze aho bayakwiza bakubaka ibizu bitagira n'icyo bimereye abanyarwanda. Abanyarwanda se bazatungwa n'amabuye cyangwa n'amadafari na sima? Icyo yakora kindi se niki? Ibyo bya demokarasi ntabikoze, nibyo twarwaniye twebwe ntabishaka. Ikindi azakora se bumva cyashimisha Rwanda niki? Kuvuga ngo Rwanda ngo baruteje ngo imbere, abandi bataruteje imbere ni bande? Ku ngoma ya Kayibanda nubwo yamaze imyaka 11 n'abamaze imbere yarayazanye, nibura amaze imbere y'icyo gihe imihanda yarakozwe, bitaro byarubatswe, telefone zagiyeho. Habyarimana we yari ikintu yakoze kintu nuko we niyo muvoma ya isi ya development. Nta muntu rero numva wamurushije kuba yarazanye na w'amajyambere muri iyo gihe cye. Imihanda yasanze ikoze, Kagame yasanze ikoze, keti ya bumaguye ahari ubu ngubu akaba yisana. Nta kintu rero numva Kagame yakangisha yaba yarakoreye abanyarwanda uretse kubakanga iteka bakaba baravuye mu mutima. Nta kintu numva na kimwe gishobora gukorwa kuri iyi ngoma ya Kagame gishobora gutunganira umunyarwanda. Ibyo byo kuvuga ngo ubuvuzi n'imyaka 25 tugiye kumarerega ku byose byari ingoma z'igitugu, ariko naba na Habyarimana yariyemeye ko demokarasi iza mu gihugu akaba aricyo gituma hari yanabizize. Undi rero waravuga ko ntabyo ashaka rwose ko yatubishye akaba yaratashye yumva agomba gutegeka. Ikintu nkuko mwumva navuga iki gihe ni igiki cyiza uretse ko yakwemera ko yakoze amahano akaza wa mugani tukamujyana muri rukokoma tukamucira urubanza kandi tukamutsinda, ariko twamutsinda tukamubabarira.
Mukanya ukomoje ku kibazo abantu benshi bakomeza kwibaza bavuga uti FPR yaratubeshye, yarababeshye mwari abagabo murabyemera. None se umusubije amaso inyuma mukareba ya FPR mwarebaga nk'umukiza ku Banyarwanda, ubu ikintu mwatubwira nyuma y'imyaka FPR maze iyobora u Rwanda, nibura ikintu kimwe bibiri mwagira muti n'akarusho FPR yakoreye abanyarwanda ni kimwe mwatubwira?
Ntacyo ngewe nabona nakubwira. Maze kuvuga ko n'abandi iyo bahaguma bakamara imyaka nk'iyo Kagame amaze, ibyo avuga yazanye nabo bari kubizana. Ntabwo rero ibyo by'ibizu by'amatafari birwa bita amazina ari byo development, ushobora kuvuga wenda ko ari uguteza imbere abubaka cyangwa ababubatsi, ariko ku baturage numva ntacyo bibamariye. Ikintu se kuko wumva navuga ni iki? Ubu se uravuga ko twirengagiza abantu bapfuye ikibeho, twirengagiza abantu baguye mu mashyamba ya Kongo koko? Tujya turuka tuvuga ko habayeho genocide tutsi turekera aho ngaho utabivuze ngo nafungwe?
None se
abantu mu gihugu ntibatarabuke? Nibyo mwebwe mushaka se? Turashaka ibyo twarwaniye, ibyo twatangiye ibitambo twabitangiye kugira ngo twishyire twizane mu gihugu cyacu.
ariko mwe murasa nkaho mufunga amaso bwana twagira mungu reka mufungura amaso turebe murebye urwanda mu karere rw'Rwanda mu myaka 20 ningahe ishize FPR tarafata ubutegetsi nta kintu nakimwagira muti FPR na president Leopold Kagame uyamamaza bagijije ku Rwanda
metane muri kivu icyo bageje mu Rwanda se electricity batanzwe bayishyira mu ngo zose kwa byo numva wenda bigezweho icyo bayagerageje se ni imihanda baharuye no kuvuga umuhanda wa Kigali ukanyira ubutaru kagira muri nyungu kazagira cyangwa umuhanda ntabwo ari uriho icyo bagerageje se ni umuhanda basanze utaratungana uriya wavaga igitaramo ukagira ku Kibuye ukazagira kuzabana projet kugira cyangwa ni umuhanda se wa Kigali Rusumo ni umuhanda se wa Kigali Gatuna cyangwa se tuvye akagitumba ikintu wumva ni iki ni iriya hospital se ya Faisal ni bindi bitaro se bubatse abandi batari kubikora ese ari imyaka iragenda ese kibubwire ko ibyo ngibyo Kagame yakoze abandi batari kubikora ni iki koko ngira ndizera ko ayo magambo mvuga muzareka abanyarwanda bakayumva twapfushije abantu kubera ko twarwaniye demokarasi sinumva rero ikintu mwavuga ngo yakora cyadushimisha uvuga ngo ni mfungura amaso amaso narayafunguye ndabizi dutegereje ikibuga cyo mu Bugesera wenda ni ngira ngo nicyo twumva yavuga ko yagejeje ku bantu
ariko
turi abana ajya abesha abana nyine avuga ibyo yagezeho ariko natwe tuzi ibyabaye imbere yuko Kigali ba Kigali nageze muri Kigali hari abantu 400,000 n'abantu 200,000 ubu ngubu hari miliyoni na nabambesha rero ngo hari by'umuntu yakoze ngo abandi batashoboye gukora ni ibiki kwiba Kongo ntibari kubishobora kujya guteza intambara muri Kongo kuko ntabwo bari kubishobora kujya kwica abantu mu mahoteli nk'ubu ngubu ntabwo bari kubishobora ibindi kuko murati uwo muntu ni ibiki tubyishukure nawe uri umunyamakuru wowe nguzi kureba ni nk'ibiki ngo uruti hari ikintu kimwe numva mushimira ninumva nibeshye nanjye ndavuga ntindagije
nta kibazo ni kibazo nabaje nayo numve ko hari icyo nibura mwagira muti nk'umunyapolitiki nge ntawe umunyapolitiki mwe nk'umunyapolitiki niba muri amukavuga muti abanyarwanda bagiye gutora ubu mwe nicyo nabazaga nti se mwe ntacyo mubona mwashingiye mukaba muti kirya kintu koko ni ikintu cyafashe abanyarwanda FPR yazanye
ntacyo ngiye mbona kuko icyo ngicyo nongere mbisubiremo yaza kurekana Habyarimana akagumaho ntamurase nawe yari kukiza nta karusho ka Kagame uretse ibyo ngibyo byo kumenya kurasa kwigisha abana imbunda wenda ibyo ngibyo abana barabikunda kubabwira ko bazabatera bazabajanjagura kubabwira ko uzakora ku nzu ye azamurasa ku manywa y'ihangu kujya muri mitingi akabwira abantu ko azabica niba hari abantu baje bamurwanya bashoboye gucumbikirwa ibyo ngibyo mu byo kurumenya twarabaye ibigwari niyo nayo mpamvu ahari ubona abategarugori nk'abo ba Mademoiselle Diane Rwigarariwe Diane n'uriya ufunzwe abo ni abantu batazibagirana mu mateka yabo abo biratangaje kubona abantu twita abadamu ari bo bahaguruka abagabo bari aho ngaho bica yewe nakoze ibyanjye nagiye mu Rwanda nta umbwirije ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2023 hanyuma njya mu matora abandi rero basigaye bakora ibyabo turebe ariko bari cyo gukomeza kubungabunga abantu hiri ese nk'uwo mudamoiselle Diane Rwigara ahaguruka hari uko ntabagabo bahari barahari barahari kuko batinya no gupfa hari ibyo bintu bya Perezida Kagame ariko hari abandi wenda bamwogeza bamwe muri PL na PSD abo bantu twatangiranye amashaka ariko kubabwira ko ari ibigwari si n'ibigwari gusa umuntu yabashyira anex financier abantu twatangiranye amashaka none baremwe mu nyagitugu ngo baturage turi mu mashaka amwe ngo nimukagira undi mutore ngo ariwe muzitorera biratangaje rwose
none se ari amashaka ya PSD na PL mwakoranye namwe muri mu ishyaka rya MDL impamvu adatanga umukandida mwe mubona ni iyihe ku buryo bugaragara
uburyo bugaragara ni ukuvuga ko amashyaka atariho kuko habaho nk'abayakurikiye baba baravugije induru biriya nabyo ni amahano hari abo ngabo rero basa n'abashyigikiye Perezida Kagame kugira ngo bamushimishe wenda atabarimbura bati tuzakwitorera nyakubahwa ntabwo aribyo twari twashyiriyeho amashyaka twebwe ntabwo amashyaka agomba gusingiza abantu bari ku butegetsi ni ukureba niba ibyo babereye ku butegetsi byarakozwe bakaba barakoze mu byo twari twashakaga porogaramu twebwe rero porogaramu ya mbere yari yo kuzana umutekano muri Rwanda na demokarasi ibyo rero ntibyabayeho
icyo kibazo n'ibindi bwana Twagiramungu ndibwira ko tuzabigarukaho mu biganiro byacu bitaha ndabashimiye cyane bwana Faustin Twagiramungu ari mu Bubiligi uyu munsi gusa twibanze cyane ku kibazo cyo kwiyamamaza ku bakandida mu Rwanda cyane cyane dushingiye ku byababayeho ubwo mwiyamamariza mwanya wa perezida w'igihugu muri 2003 muhatana no mukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi Paul Kagame namwe nshuti mwatwumvise muri uyu mwanya kandi nongeye kubashimira mbatumira mu biganiro byacu tubagizaho kuri radio Ijwi rya Amerika umunsi ku wundi kuri mikro hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza